ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele ngwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngengosibonelo Phithi wakangema ongumlomo kaBene Diamond we-Christianity Works. Ukwesaba akuyona into ekude le, kuseduze kakhulu. Kuthuka kuthuke kusihlasele esikhaleni. Ngakho akuyona into ekuwe kuphela. Ukwesaba kugasele esikhathini lakhona ungazelele esanhloko. Kwezombutho kunesifundiso esithi umuzwa wokumangazwa, surprise, esikhaleni ungalindele, yiwo okunika igalelo lokugasela uyohlasela isitha ngokunamandla. Ingakho kumele uhlasele ebusululu nobuhloli kumbe umhloli obukhaliphile obubukhali, kuthi noma uhlasele isitha singazi ukuthi le nduku iqhamuke kuphi ndlelani membala. Iwona amaqhinga lawo isitha uSathane esiwasebenzisile selokwathi inhlo ukuhlasela abakaNkulunkulu bengazelele. Kodwa kuhlali kuSathane ikhathi zonke. Kwesinye isikhathi izimo ezahlukene, ukwesaba kwezempilo obhena nakho esikhaleni nje, ukukhathazeka ngokweyimali, kuphendula kuni oba nakho nxa uqhaqhazela amadolo egcwele amanzi la khona uzokuthi heqe uvalo kubanda amathumbu, wenze njani ngokuthi lungu qade sisizakale. Nakho ukuphendula kaDavide namhla wayekade ehlaselwa inkosi uSaul nabo bonke abanye ababefuna ukumbulala. Ihubo 18 verse 2. Jehova uyidwala lami nenqaba yami nomkhululi wami, uNkulunkulu wami uyidwala lami engiphephela kulo, nesihlangu sami nophondo lokusindiswa kwami, inqaba yami ephakemeyo. Kwabaningi kuye kuthi uma inhlamvu iqhuma kubuqhuqhuqhu amehle semnyama, iqhuma iza kithi kubuthithithi ziyale ziyalena, sivese siye la isibhamu esiqhuma ngakhona. Ngamanye amazwi amehle ethu siwabeka enkingeni yethu esikhundleni sokujikela kuNkulunkulu. Kukuphunduleka lokho ngoba bengamele kube kanjalo. Kwazise phela uNkulunkulu uyidwala lakho nenqaba yakho, indawo yakho yokuphepha. Futhi njengokuba uCharles Spurgeon ekubeka kahle ethi, ngesikhathi usaqhaqhazela idwala lakho alinyakaze, balekela kuye ze uvikeleke. Kuyithola devotion efresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.